It's your boy
Mark Fizzo.
Mark Fizzo.
Exclusive Audit. From Kwanzaa Music Club.
DJ Mark
Fizzo. DJ Yamungala Mailo Sinsanje Amuponerionse
Elavumo Hagapiga
RPM Records.
Waga kala wa yeya Wati undi shainine. Waga kala wa yeya Wati undi shainine. Wagati ndijisi undi anda Sego iwenda ndiwe. Wagati ndijisi undi anda Sego iwenda ndiwe. Ambenka gawa Gandhi manabumba. Ambenka gawa Gandhi manabumba.
Whoa.
Vivieni mwanangu ndaguyeya apona lyonse okokobede.